dalka Maraykanka waxaa maanta ka bilaabanaya doorashadii xilliga dhexe ee kuraas heerar kala duwana lagu tartami doono, kuraasta guddoomiyaasha gobollada amaba gobernatoorayaasha, kuwa aqalka senadka, kuwa aqalka hoose amaba kongareeska la yidhaahdo, iyo weliba kuwa maxalliga ayaa maanta lagu tartamayaa. Gobolka Minnesota ay Soomaalidu ku badan tahay ayaa iyagana tartamo dhowr ah ay ka dhici doonaan. Haddaba khadka telefoonkii magaalada Minneapolis ayaa waxaan kula xiriiray Sadiiq Warfaa oo ka tirsan guddiga fulinta xisbiga dimuqraadiga gobolka Minnesota. Waxaanan marka ugu horreysa wax ka weydiiyey kuraasta gobolkaasi tartanka loogu jiro.
bismillahi raxmaan raxiim. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh. Minnesota electionka maanta ka dhacaya iyo oo kolley midterm electionka ah oo ka dhacaya waddanka Maraykanka oo dhan, haddaan qaasatan sidka Minnesota ka hadalno, waxaa kow electionkan maanta ka bilaabanaya governorka ayaa miiska saaran, gobernatoraha gobolka ayaa miiska saaran. Waxaa ku tartamaya xisbiga DFL-ka ninka hadda kursiga haya oo layihahdo Mark Dayton. Waxaa la jaalan jagareynayaa nin xisbiga jamhuuriga ka socda oo layihahdo Jeff Johnson. Marka xilli waxaa kaloo sanadkan Minnesota miiska saaran wadanka isid kastoo wadanka wuxuu leeyahay laba senator. Marka senatorada mid ka mid ah ayaa miiska saaran sanadkan 2012-kii ayay Amy Klobuchar wingareysay marka iyadoo election kuma jirto. Marka senatorkeena kale oo layihahdo Al Franken ayaa sanadkan 2014 midterm electionkan ku jira. waxaana la tartamaya nin layihahdo Mike McFadden oo xisbiga jamhuuriga ah. waxaa kaloo sanadkan doorashada ka jirta 8 congressman ayaa laga soo doortaa statekeena, 8-doodaba waxay saaran yihiin miiska. waxaa ka mid a dadkaas aan ka hadalno kale ninka layihahdo oo Soomaalida aad u taqaano layihahdo Keith Ellison oo laga soo doorto Fifth District. marka 8 congressional districtiga 8 qof oo statekan umatasha aqalka Maraykanka hoose kulligood miiska ayay saaran yihiin.
waan gartay marka rajada ay qabo ninka la yidhaahdo Al Franken iyo Keith Ellison tusaale ahaan oo Minnesota labaduba ka socda inay xilalkooda sii haystaan intaba elect.
haddaan yidhaahdo Keith Ellison waa election laakiin wuxuu ka yimaaday Safe District oo ah Minneapolis iyo suburbankeeda, 90% and above Keith Ellison inuu soo noqonayo oo xilligiisi uu kusoo noqonayo ayay u badan tahay. haddii aan maarata aan ku yidhaahdo xagga senatorka oo kursiga miiska saara Al Franken, Al Franken ilaa bilowga sanadkan ilaa last year waxa uu ku hogaaminayay ninka la tartamaya oo layihahdo Mark McFadden xisbiga jamhuuriga double digits. laakiin ayaantan boolka ugu dambeeyey oo independent boolka la sameeyey ugu dambeeyey wuxuu dhigayaa in raceku in tartanku uu soo naraw garaynayo. Al Franken ayaa horeeya laakiinse ninka kale oo xisbiga jamhuuriga ka socda ground fara badan ayuu ka jabgareeyey.
marka micnaheedu waxa weeyaan ra'yigii laga ururiyey dadweynaha wuxuu muujinayaa inay isu dhawaadeen
ra'yigii dadweynaha laga ururiyey kii ugu dambeeyey boolkii ugu dambeeyey oo ay maaragtay la sameeyey inay isku soo dhawaanayaan oo laakiin still waxaa edgekam waxaa mataqaanaa dhibco sareeya oo u badan tahay inuu soo noqdo ninka hadda kursiga ku fadhiyo Al Franken la yidhahdo
oo dimuqraadiya ka socda. waaye haddaynu u gudubno dhinaca Soomaalida yaa tartamaya sanadkan, boosaskee bayse u tartamayaan
sanadkan bilowgiisii? waxaa horta tartanka ku jira nin oo mataqaana u tartamaya aqalka baarlamaanka hoose, state representative Maxamed Nuur, ninkaas oo horta lagu soo reebay baraamariga. laakiin sanadkan waxa baraamariga soo gudbay oo xisbiga jamhuuriga ka socda oo isla kursigaas 60B xaafadda layihahdo xaafadda Cedar ku taalo, waa xaafadda 60B oo kursigii uu kala tartamay Maxamed Nuur. waxaa sanadkan la tartamayo dhinaca jamhuuriga ka socda nin la yihahdo Cabdimaalik Askar oo mataqaana ayaa la tartamaya oo Cedar representative xaafadda 60B u tartamaya. waxaa sanadkan oo kale doorashada nagula jira 3 wiil oo kale oo Soomaaliya oo ka tartamaya St. Cloud area, 3 dhalinyaro weeye oo u tartamaya city council-ka iyo school district-iga dhinaca St. Cloud. waxaa kaloo Minneapolis xaafadii kursigii uu ka dhintay la naxariistay Xuseen Samatar hadda u tartamaya oo jaaniskiisina aada u fiican yahay ninka walaalkeena Siyaad Cali oo mataqaana la rajeynaya inuu kusoo bixi doono school board-ka xaafaddaas district 3-ga.
kaasi waxa uu ahaa Sadiiq Warfaa oo ka tirsan guddiga fulinta xisbiga dimuqraadiga gobolka Minnesota. khadka telefoonka ee magaaladaas ayuu ugu warramayey isagoo igala hadlayay doorashada maanta ka bilaabanaysa dalka Maraykanka, gaar ahaana ta gobolka Minnesota si gaara uga socota. halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA Washington.